eat it up, let them talk, girl. Now what it talk, eat it up, let them talk, girl. Now what it talk, eat it up, let them talk, girl. Now what it talk, eat it up, let them talk, girl. Kama kijana, nilishafanya vitu vyote pia nikamaliza.
Now what it talk,
minamusha siku. Akili yangu pake kabisa ikagota. Please don't judge me.
Don't judge, baby. Don't judge, baby. Mapenzi hatujanza juzi, long time niko nawe. Naomba radhi nikikudhi, nahisi nimeumbwa na wewe. Weba rafu moyo wangu, acha leo niweke wazi. Labda shaidi yangu Mungu, nikiwatoa wazazi. Nakumbuka toka shule, enzi za secondary. Baby ulikuwa pale, golo nyesha kunijali. You're the one in a million, na hapa kwa jina langu Ajose Chameleon.
Sina varu varu baby.
Tangu hizo naitwa Ima, woli kwepo lisimama. Matatizo alituandama, woku choko lipambana. Wendo mana ya mapenzi, mapenzi anakogopa. Wavicheche ni washenzi, hawajui wanachotaka. Ntakujali na kukweshimu, acha woga mibwanako. Ya kwetu jukumletu, haya wawusu shoga zako. Wendo alisha mindo swiz, tupa mbali JZ Beyonce, Shando Keys, MJ Beats. Anaibisha, shauri yake
Kama kijana, nilishafanya vitu vyote pia nikamaliza.
Na walita,
minamwisho siku. Akili yangu pake kabisa ikagota.
Judge, baby, ayy.
Baby, love me.
Yeah.
I love you, baby. I love
Kama
you.
Kama kuchit, nisha chit, sick of it, honey. Nisame, you're my sweet, honey. Pebble saw me. Rooks are kamba when he funge. Nisha tuwa hapa when he jimbo na mimbunge. Nisha tuwa hapa. Mapenzi moto moto mpaka joto lona wivu. Nkwite nani ama mtoto. Leo baby naomba kavu. We mtamu shinda sali. Acha Mungu taniua. Acha waseme misigiali. Acha Mungu taniua. Acha basi nkusifie. Sipo lizo nazwela. Baby usijisikie. Ikawa kama chanzo. Gulako sola bia baby gula champagne. Leo wazi na kuambia and you got that thing. Midomo wetu so mikavu. Ona wanaona wivu umejazika. Si sana mana sana inaboa. Hasa kwa sisi waungwana sana inaboa. Macho na hizo hip ndo nakufa kabisa.
Kama kijana, nilishafanya vitu vyote pia nikamaliza.
Na walita,
minamwisho siku. Akili yangu pake kabisa ikagota. Please don't judge me.
Don't judge baby, don't judge baby.
I love you, baby.